Yeah.
It's the kids, baby.
We're done, we're legit.
Hey. Ungana nasi mami zaniri.
Yeah.
Temana nasi kame kakire.
Yeah.
Ungana nasi mami zaniri.
Yeah.
Temana nasi kame kakire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Yeah. Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Temana
nasi kame kakire.
Ingoma siya kitoto wa PID. Watoto napinda vipinda nenda IG. Idea apanyu kwa mwaliza flow ni taichi. Vijano wame corrupt medula ita IT. Imekula wazetu luakati ya denge. Imekula chuki zinaletea unenge. Imekula hiki chuma chuma ulete. Imekula ganga mungu mambo ni yente.
Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo. Ungana nasi mame zaniri. Temana nasi kame kakire. Ungana nasi mame zaniri. Temana nasi kame kakire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Ungana nasi mame zaniri.
Mala
nasi kame kakire.
Kame kakire.
Mafala sinda wame kachi.
Wame kachi.
Mafala sinda
wame kachi. Ni tikitaka tu. Wakini taka tu. Sema suni suze roza wanichore na tattoo. Kwenye kiuno kama V. Mane do CV. Brandy IG. Jina kani zidi sio flow Jay-Z. Hiti mini nazo kama zote Z. Estukizi awa zime and I'm go crazy. Wakishua kapembe. Ukinua mapembe. Tunainua viwembe.
Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo.
Ungana nasi mame zaniri.
Temana nasi kame kakire. Ungana nasi mame zaniri. Temana nasi kame kakire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Ungana nasi mame zaniri.
Mame zaniri.
Temana nasi kame kakire.
Kame kakire.
Mafala sinda wame kakire.
Wame kakire.
Mafala sinda wame kakire.
Tunaranda, tumetanda, tuporoko. Walisanda, pandisha beya sanda. Ni mazishi, zima proper propaganda. Zima kiki, bounce, bounce. Hini kali, mali kali yupo siana jua. Hini grafu ya juu na haishuki. Sauti za toka soul. Nikidondoka ni maunyama. Mnama kwa morombo kimeumana. Saksi ya watoto kwa josu wanaitana. Uno tumi, tindo tumi, kuno tumi, kono juu. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la malipo.
Ungana nasi mame zaniri.
Temana nasi kame kakire.
Ungana nasi mame zaniri.
Temana nasi kame kakire.
Skagire.
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 Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Na catch shillings, wanna catch feelings. I'm in love with Benjis, no hard feelings. Weusi sindo chama tawala. Lazima kuungama si chama tawala. My boy upigi hela hapa mjini, hey. Kaki janja up sky kire. Swagire. Kipande hiki kinogire. Kinogire. Hili kombe la yote. Shusha hizo chupa watu watote, hey.